le magazine parlant de l'environnement.
Dende la fa bugu ngonden na le commune nayobo ngaldure bamako le nokudo tundele mobete fantasidibe yo motowo tundele manaji wadi sudu o inna durno sukabe nayo o moy odo golle yalla darnade musaka galle mako sabi e wi mako golle jasudo wala mutude manaji di nawtura e yewidi di usine ngaji woni golle mo fantasidibe watta nyande fuf nokudo nyamaji motete dende la fa bugu woni ko holliti wiide
somin gari mi bornoto kaddule amen tunnude min pudda lakitidde tunnele de yalla mine keba manaji ndiyam ti min jeeyoyta yalla mi de mbawa daranaade sadda galleji ami mi lotta manaji di ni ta min kawrintinta di so min gattale sakoso yimbe kilomaji fu bud nogay se fa sotto be jahabe mutniradi kaaki gollirdi kan ko nande mudum kan e pade le ciudi usine ngaji
odo golle o yata fi ciagal kuteji e wi fantasiribe wolti wiide saato mo heba henti allahji jaati yo golle nawdo sanne e wi mako kambadun kanko moto tundele manaji wadi noddango fewde lamukobe yella e paabomo
gollal gal tampere mudo ana momni sanne dum e tawede mudum fu ana santi saatu kudde njuwoje ana wawi barmindemi
bangal jogola manaji di gollirde juinama leelidi mendi ana deddo gollirde sanuva juinado hitande 2019 wi ardibe be yo gollirde randere juinande leelidi de mali bangal tan jogala tundele buru fuf manaji di kedana Musa Koulibaly o mu jeeda yimbe le nyibube ndedo gullirde Sanuva
Sanuva do wandati kimi itti mbawdi yafinde golle sendure tunnele de ilato di ittetetu ila Sanuva juina mars hitane 2019 wada nyalom hande yibel sappo e goo wonbe be bami le golle hinnade sendude tunnele de leedi malini no koy wobbe ana wara faabaade edo yimbe le saatu client embe mi jogi yetto teme didi min kawrintinan tunnelede min kawrintinta di ana yetto ton nogo e joyi lewru fu tagal so min kawrintini manaji di juude client amen min cendan di min baytan di min gada kullele godde mbawdi nafude
batte ti allahji nyako 19 motobe hinnibe jogola tundele manaji di na sato e farati kambar dun be holti wede huntande hore dabreji hertadi bangal mudu keddana faane Musa Koulibaly goto e nyibube ndedo gollirde Sanuva
bien avant la crise sanitaire
fay fare nyaw o warde won dabereji imi pamino mbawde renude yimbel gollobe ni cuudi kuma nidi subude nyama bide ngada golleji mbawdi faabaade yimbel cuubobe nyama mi salli guldibe amen be golle mu en woni sendude tunnela de ana borno gangaji mbawdi renude be pade mbawde renude be e be jogi e hoore mabbe tiafaje dibi mbawi nawtaraade wakati fuso wonko barmini be le nyaw o mi pami dabereji yalla mi den dena hoore ame mi dena yimbe wobbe beedaade dundu min gadi wattugol maske o wajidi mi nokkule to min gollata to fayetto ni cuudi kuma nidi sendule nyama ngaji
fode dabar hantinde hebane kado tid Allah dunke hawalu na jukiti woytade notorgul manaji di sabi e wima be de do tundele de yu farati modo wonande hawalu do ene timata yotere meden magazine parlant de l'environnement yu enji yontere warore.